सुनिन राधोनी सगळ्या अमेरिकात. सगंथा राधोनी सगळ्या अमेरिका उतथा अग्जिमाथात गलगल साथी लमावडक हक साथी सदीत मित्रबांडी दिद्दमिशनी टीव्ही सोल्डोमी तोकरत वॉशिंग्टन डीसी रसानी दबरसिन खरडम मंतंजलकम ar guyan robi amaji diddami torbat bari ammo kumla ma kudani ja copy vio ya fan remote in radio ni fi television in washington dc rasani dabru jirtu jagasut jirtani sangala tefatin cha akamol tanjicha naga sanfuna ansora la ketsan kesumes
kanodu dubisu antu jube horati matan odu bari kumala ma fkudashan africa kesak abiyen merganama wogga badahaman isamudate jeda human rights watch
hiririyuy mormii oromiyaa eegii jalqabani jilaama keessa jir holmaa galattuyyuu gama kanaan maanti mul'ata itti gaafatamaan koongireesii federaalistii oromoo walumattu qabeetini waan jedhutti jira gama kaaniin ammoo dhaabii mirgalmaan namaatiif falmu freedom house itiyoophiyaa dabale akkuma amma jenne biyyoota hedduu keessatti qabiinsi mirgalmaan namaa akka barkudhanii asitti walta aane akka malee rakkoo keessa jira jedhee gabaas fuula 28 qabu barreessee baasee waan arsaniis qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnatu jube
barri 2015 afrika ke sa waggat di tamirgana ma ti hamma ti jechudan garein mirgana ma falm human rights watch pegs sera garein united states ke samad ifate kuna kajedet motumon afrika ke suma ganfa afrika fa afrikan walta mormito tasani gazet esota af qapsao tasanir iba hamakaan halam tu burundi ke sat umamen umnotin motumma namota president pierre nkurunziza morman heddu galafatan gochi gara jabina motumman of gazet esonni umfaf qapsao nimirganama biyetti da kabakatan dirqisise angon ugandas frannon bati guran dara ke sautungain gazete esota dorsi sajran motumman ruandas walabumman yada ofi ipsu kamsudan sera hara kan president paul kagamen hanga barakuma lamaf sodome afrit angorra turan eyemu beksise human rights watch biyoti kanembro ethiopia zimbabwe swaziland dabalate jijjiramni akkadufu kanen iyetan ra iban ga ajrajere warani sudan nanno darfur ke sat humnan gudedde kamesha warana tetigargara musaf motumman somalia amma yunan nule ofisa to atu jiru ke sa ummata jiratuf egum sagochu dabejechun keke jira freedom house gabasa yaddo mirgana malal tse arba sentofta gara jabina motumon nabba re gargara majran halella shoror ke summa hammata ademif dinagdina dunya dadabun walabumma adunya gadadema demuf sababata ejedera garin mirganama united states ke sama defate kuno kajedet walabumma gutuma adunya wogoto kudan walitanan barakuma lamaf kudashan kes gadibu ejira gabasi wogga kan freedom house akajerut biyoni torbata milam walabumman biyesani kesa gadibue akagare kanat biyota qorannan ratigege fami dibato kofsagaltami shankesa shantamman sani qaruma walabamiti shantami sagal hangato kwalaba gabasi kunakatuket syria tibetan somalia korea kaba uzbekistan if ertran kanin walabumma akkan kesa dabame kesati Turkmenistan, Sahara, Gamadia, Republic of Africa Walta, Sudan, Equatorial Guinea, Saudi Arabia, Stora Kannin, Akkan Hamota An Kesa, Busejra, Odur Aboda Kanarat, Gabasa Balak Amna. Hoganan Gare Mormitu Sudan Kibariak Machar, Mormi Karora President Salva Kiir Kutale Biya, Digdami Saddetun De Suf Kaban, Bor Gamta Afrika Tmormit An E Suf Jru, Ministrin Immoti Ala Zike Lol Gutiu, SPLM ra kajadanit machar gumi gamtan afrika finfinne ke satta majjidig demi saddeti anga soddomi to kottegege surratti argamudan ogganota afrika kanne baati hagaya kes wali galten negenya ojirra olu murkanesan president salva kiir karorasan akkadaban akkatti manif gafachuf jiru wali galte baati onkolole sa kesa beek sefame kiir kutali digdemi saddeta rounde suf jiran murtin sani kunis motumma cawumsa sudan ke bangige fama akekisas angon ummata afkenudan qabeñan ummatana no akakodamuf motumma biyolesa gatqe suf gargara jedan hoganon ripteloltota akajedan itigaru kutale digdemi saddeti tiramun sudan kibba hawasale daran addan facase ho karaf karasaqa dechi gere gosota tokko harka fude kabro fakkenamu tasisa jechu morman kan mootummaa tokkummaan hundeeffamuuf jiru keessatti taanaa pirezidaantii ta'uuf jiran Machar daawwannaa isaanii Ugaandaa Kampaalaatti geggeessaniif pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveenii pirezidaantiin Sudaan Kibbaa karoora isaanii waliigaltee nageenyaa danqusan akka dhaaban gaafatanii kadeebi'an kaleessa ture. Gareen finxaaleeyyii Boko Haraam waggoota lama dura bakka ijoollee durbaa 200 mana barnootaatti ukkaamsanii butan magaalaa Naayijeeriyaa Chibok keessatti of wareegdonni boombii ofitti dhoosanii yoo xiqqaate namoota 10 galaafatan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti of wareegaan tokko har'a keellaa sakatta'aa irratti boombii kan ofitti dhoose ennaa ta'u lama immoo lafa gabaatti boombii ofitti dhoosaniiru. Of wareegdonni kun dhiiraaf dubartii ta'uu isaanii gabaasa wal dhahatu dhagahame. Balaa kanaaf battalatti gaafatame kan fudhate hin jiru garuu haleellaalee akkasiif kan yeroo hedduu bakka uummati wal ga'e irratti fuulleffatu Boko Haraam ta'uu himatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan Kooriyaan kaabaa sagantaa ishee niwukilaaraa akka dhaabdu mirkaneeffachuuf waliin kan hojjetan ta'uu har'a walii galanii jiran garuu mariin sadarkaa olaanaa Beejiing keessatti geggeessame gareen lamaan erga Pyongyang yaaliin niwukilaaraa torbanneen sadii dura geggeessite booda uggura akkamii akka irra ka'an irratti waliin galiin hafan. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Joon Keeriin Beejiing keessatti gita isaanii ka Chaayinaa waliin wal arguudhaan dhimma Kooriyaa kaabaa Waashingtoniif dursa isa ijoo ta'u cimsanii yaadachiisan. Yuunaayitid Isteetsii uummataaf michoota keenyaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii barbaachisu maranii fudhatti ka jedhan Keeriin marii gita isaanii ka Chaayinaa Waang Yi waliin geggeessanii booda tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Keeriif Waang Yi har'a sa'aatiilee 5 oliif mari'atan. Waang akka jedhanitti Chaayinaan wixinee tokkummaa mootummootaa kan sagantaa niwukilaaraa Pyongyang mormu ni deeggarti uggura tarii kaa'amuu malu ilaalchisee ni mari'atti garuu tarkaanfiin sadarkaa addunyaa Kooriyaa kaabaa irratti fudhatamu kamiyyuu muddammi haaraan akka uumamu tuqachuu hin qabu jedhan. Koreen ijoon kan gareelee mormitoota Siiriyaa jaarsummaa tokkummaa mootummootaan kan geggeeffamu marii araaraa Jeneevaa keessatti geggeessamu irratti argamuuf dhiisuu har'a murteessuuf jira. Jila Siiriyaa kata'an Staafan Deemisturaa afeerraa sana kaleessa kan ergan ennaa ta'u toora sanarra eenyu akka jiru garuu hin ibsine. Mormitoonni hedduun kanneen qaama koree sanaa hin taane affeeramuu isaanii ibsaniiru. Kanneen kunis 20 mormitoota keessaa nama ijoo ennaa ta'an ittaanaa durataa paartii kurdootaaf walta'insa arabaati. Kurdoonni foogganoonni arabaangi tokko affeeramuu dhabuu isaanii garuu maanaan qeeqanii jiran. Qindeessitoonnis yaaddoo jiru dhaga'uudhaan garee jila cimoo ni uumu jedhanii kan abdatan ta'us beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti hoornaat voanews.com irratti imeeliin nu barreessaa afaan Oromoot voanews.com irratti ammoo feesbuukii keenya irratti ergaa nu erga qophiteen nu caqasa. Akkuma oduu irrallee dhageettanii Freedom House dhaabii walabummaa addunyaatiif falmu gabaasa har'a baase keessatti gannu 10 asitti walabummaan addunyaa akka malee gadi deemtee jedheetan addunyaa gabaase. Akka gabaas kanaatti rakkoon gugurdoon bara 2015 keessa uummataaf dinagdee addunyaatti dhufte akka bulchootii abbaa irree tan jala waan fedhan tolfatan yookaan ammoo rakkinni gargara uuman tolche. Freedom House waajjirri isaa Yuunaayitid Isteetsii qaba. Biyyi 72 keessatti walabummaan akka malee gadi buutee jedhe. Biyyi 50 walabummaa hin qabanii jedhe 59 immoo haga tokkoon walabummaa hin qabanii jechuun dubbata. Akka gabaas kanaatti biyyootii akka malee rakkinni akkanaa keessa jiran Eeshiyaa fi Afrikaallee keessum jiran jidduu gala bahaallee akkanuma keessumattuu iyyuu jidduu gala bahaatiif Afrikaan biyyoota bara 2015 keessa akka malee walabummaa dhaban jedhan keessa tokko Freedom House illeen dubbate. Akka gabaas Freedom House'tti Itoophiyaalleen jar biyyi nagaa dhowwan irratti duuluuf jetteetiin Oromoota guddi. Irreen hin buqqifamnu jedhan irratti sadaasaaf muddee dabree jalqabaniiti rakkina gugurdaa uumuu isaanii dubbata gabaasi kunin. Mormitoota siyaasaa gaazexeessotaa fi qabsaa'ota mirgi namaallee tanumaan rakkisuu jiraachuu isaanii dubbata Freedom House. Gabaas Freedom House irratti tizzitaanii daayireektara dhaabaa mirga ilmaan namaa Human Rights Watch damee Afrikaa obbo Daani'eel Beqqelee dubbifte.
Ahunim Itoophiyaa ውስጥ አሳሳቢ የሆነው ነገር በተለይ የዲሞክራሲያዊና የፖለቲካዊ ምህዳሩ ጣቦ የቀረመው
አከንጀል ኢትዮጵያ ከሰቲ ወን ነሚ ያደሰ አመለ ከሰቱ ቆዲ ነሚ ጋም ሲያሳቲ ፊ ዴሞክራሲ ቀቡ ያዶ ከጅራቹ ሳቲ ነሚ ያድ ገራይሰ አክፈደት ዱባቹ ፊ ሂማቹ ዳቡኒ ረከነ ከስ ጅራን ከሰ ከለማታት ተንማለለ ሂዳ ፊ ዋን ሄዱ ነምረክሱኒ ዋን ነም ዲብከሰ ተኮጀ ዳይሬክተሪ ኩነን ገማ ኦሮሚያቲ ንገም ካኒን ሞኮቦ ዳንኤል ጀዱቲ
ጣጣ ኃይሎች ሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞን ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተቃውሞ ሰልፍና እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚወስዱት እርምጃ ፈጽሞ ከነገሩ ሁኔታ ጋራ ተመጣጣኝ ባለመሆኑ የተፈጠረውን
ተርካንፊ ወሪ ነጋ ኤግወር ህሪር ባይፊ ህሪር ፓርቲ ለሞርሚቱ ረት ፉዳተኒ አኩም ጅሩቱ ሃል ጅሩኒ ወልፈካቹ ዳቡኒ አዶጄ ቁምስለን ጅራቴ ሁምን ጄ ቁምስሱኒቲ ኦሊ ታውኒ ሳኒ ሁምን ሱኒ ኦሊ ተርካንፊ ፉዳቹኒ ናሚዱኡን ሄዱን ሂዳሙፊ ሄዱን ሚዳሙን ዋንናም ያደሰከይ ሰቶክ ወሪ ህሪር ባከሰለ ወሪ ቀበን ነማ ሚድ ድቃቱለ ጅራቹ ሳኒ ቁቡም ቀምን ታቱለ ህሪር ኩኒ ሀግ ጉዳኒ ከነጋታው ሳቲ ፊ ህሪር በረቶታ ፊ ኤገሞ ኡማትለን ተበለመ ህሪር ነጋ ከነረቲ ሁምና ሀግ ዳብራቲ እንዱፎኒ ዋን ምርገ ነማ ያደሳ ሩፍከይ ሰቶኮ ጀዳይሬክተሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ዳማ አፍሪካ ኩኒን ከምካንን ቢዮቲ አውሮፓ ታሲላ ዲሞክራሲ ቀባኔ ምርጉማት ሳኒለ ሂኔ ገንጀነንለኒ ከሱመትዩ ኤጌዱል ጀርብይ ነጋር ወረት ዘልቀባኔ ረት ምርጉማት ሳኒ ቱቁሳኒ ዱባት ገባሲ ፍሪደም ሃውስ ባስኩነን ወልማትዩ ፍሪደም ሃውስ ራኮን ማንተና ወላቡማ ዱኛ ከስ ጅርትጀ ደላለቴን ቢይ ቶክቶኮን ቆራቴ ጋርብይ ድብ ቶኮ ሰገልታ ሚሻኒ ቆራቴቲን ገባስ አርገ ፉላስ ዲደም ይሰደቲ ረት ባስ ማንተን ጀራሱ ጅስተን ትራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ተጣንቱ ደበራ ህሪር ሞርሚ ውይጣተ ዳብሬ ጎደንሻዋ ዲሃ ማጋላ ሻናን ጀዳምት ከሰት ባንረቲ ጉርባን ገን ኩዳኒ ሸኒ ረሳሳን መዳይ ካሌሉ ቡዳቤ አርዳዋላን ጀዳማቲ ንሳኒ ኦቦሌሲሳ አከኒ ጀዴ ዋን ጅራቱ ጁቤትም
ኦቦሌሲኮ አበባለሳ ጉደታ ሀንጃም አሱማ ገንዳ አና ጅባቲ ማጋላ ሸናንራ ጀልቀበሳ ኮማታ ዲ መነበሩን ሳትዋማኒ አቺ ወዳ ጋፋ ጎርማታኒ ጆሌ ኦሮሞ ኡሜፍ ኑትስ ማሊስ ኮራምና ኢንኮራምኑ ያኒ ኦጋ ጆሊ ሂዳና ጋባን ሰናቦዳ ማናባሩ ሳራ አርየተን ራሳ ሰወያኔ ቲኒ ሩክተሜ ተድራ ናኖ ሳቲ ሸኒረት
ዮሚኩን
ይተተድራ
ማልቱ ተይ አበበኒ አከምትሩ ኩታም
አበበን ጋፋ ጆሌ ፋና ይሪዳ ጋባው አርየተኒ humna federala tin garanallo manabarum sarra fageseni adyetani ajolen yada ta ajru sarga iridan matadika anibo dakit atani bakke santa anitro kotani adyetani
esa sarradan
nanu mila sabitadan
kayon irirasani malture
kayon irirasani amma lamini umanno romo dume anga umanni guman ummata oromo bautti manabarum sain barannu ani tuban sanabude aukasatti banan
jolle tukas samitol qabani dukasu moyo kan jolle umatti qabani dukasu
gadu matti qabani
abbabadu warukutame
isa kesa abbabadu warukutame
jolle warikano
jolle warikano nafsi ambakatani baka sanabude jolle kan kanin qabani ergasi baka amayu gama tasgabainya
ዋኤ ዱኦ ቦሌሰ ከሰኒ የኔ ማልጀደ ቃምኒ ሞቱማ
ቃምኒ ሞቱማ ገራው ስታላቲ ኑ ገና ሪፈሪ ኑ ፋብሬስ አሬ ሪፈሪ ኑ ወሬስ ፍካናን ገራ ዶክተራት ዳወራኒ አከዘተ ከገኒ ነይ አቺ ፖሊስ ታባራ ኑ ወሬስ ሳይናን ፖሊስ ታባራ ኑ ወሬስ ከይት ደወለኒ ነዋንታ ከና ከና ኡፋጅራ አከንደበስኔ አይ ፎልዱራት ደወለኒ ሰናቦዳ አከንደርብኔ ኑ ጎዳኒ በቃ ሉቡ ሙጫከኛ እርጋጀሰኒ ገልፊኔ ያዋለና ማዳምና እኔ ፍረኔ ደቻን
ሆስፒታል ሰከምትገይ ሰታን ሲንጀልቀበ
ኑቲ ክሊኒክ ሆስፒታል ክሊኒካ ሸናኒዳ ሰቦዳ ሪፈሪ አሲኑ በርደስናን ዋጅሪ ፖሊሲ አካንከንደምኒ ዝጌት አሲቲሞ ዋጅሪ ክሊኒካ ራት ደወለ ቹማኖይ ጉዲራ ራት ደወለ ሜሴ ሰት ደወለ ሜታ ከኑፍከነሙ ዳይምኒ ኩምበለሳን ገብዱ ያካን ቀብዱ ጀዳኒ ዘደወለኒ ጥቺ ቦዳ አከምታከን ሁጃኒ ጋር ደወለኒ ገና ጎዲና ራቲ ሞዳ ወለኒ ነነከና ፋጅራ akkan dabarsine immoo ani barreessanii ka'anii duukaa immoo nuufan.
Ituu wal'aan san argatiin du'eere.
Erga sana booda bakka ani erga nafsiyaan du'eeraa bakka gara hospitaalaatti fuunee deemnaan akkatti riifarii nu barreessuu didanii poolisiin nuufan faana deemu hin jiru siniif hin eeyyamnu ani. Sana booda fudhannee galle.
Miila isaati kan rukutame naan jette miti.
Bakka hidda isaatu cirmee inni dhaabii didee yeroo sanaaf nama irraa dhiyatanii namni hin qaqqabne bakka lubbuun isaa darbe.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophiittan tu aduu sunitti hin dabarre iyyuu tan irratti gabaasamu dabarsin jettirraa jechuu gam mootummaatti deebii argachuuf tujubeen itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa Jibaatu obbo Abarraa Angaasootiif itti gaafatamaa poolisii aanaa Jibaatu obbo Geetachoo Baqqalee bilbilaan argachuu hin dandeenye jetti. Tamaan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hiriirii mormii Oromiyaa eegii jalqaban jilama caalu jira. Ammallee akka jiraattoti jedhanittidha ijjechaa fi dhaanichiittum jiranii walumaa galattuyyuu maaltu mul'ata? Namoon durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dubbise garasiisan deebise.
Dr. Mararaa eega dhiyeenyaati paartiin keessan waa'ee mormii Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiru ilaalchise. Ibsi kenne hin jiru. Mee yeroo ammaa kana haala maaliitu mul'ata? Paartiin keessan gabaasaalee akkamii qaba?
Egaa amma kan ilaalaa jirutti iddoo baay'eetti hirri gadi dhufatee jira gaabbiin qabu. Garuu iddoo tokko tokkotti itti fufeera. Baay'ee amma rakkoo guddaan kan jiru warra hiriira nagaa keessatti qooda fudhatee gandarra deemanii ijoollee dhabanii warra isaanii qabanii mana namaa cabsanii galanii iddoo baay'ee nama hidhaa jiru. Harumallee Wallaggaa naa bilbilameera, karaa Dirolaa Arsii Baalee naa bilbilameera, Kaleessaa qabee Shananitti rakkoo guddaa jira. Mucaa Abbabee Lataa jedhanii leengadda galgala jeesanii waggaa nama ta'een beeku. Awwaalcha isaatii qabee Shanan iddoo jedhanii magaalaa guddittii Jibaatti gubbaatti rakkootu ture. Reeffachiitti awwaalchanii achi fuutanii deemtanii asiin deemtanii maal hin gootaniinaa rakkoo guddaa ture. Baadiyyaa masaattuu ba'anii gibirafaa fidaa gibirafaa dhoowwachuu barbaaddufaa jedhanii lafuma kaaniin saba waliin na'aa jiru. Iddoo kana egaa Wallaggaa iddoo guddittiittis waan isaan hojjechaa turanii sardiifaa gubbaatti sirba sirbitan jedhanii nama gubbaatti tokko isaa turanii madeessaa turanii namni durees hin mala jedhanii jechaa jiru. Karaa Arsii Nagallee kana amma dheengaddaa lafa dhaqanii fudhatanii investimentii jedhan jiran kan ta'e fudhannannaan gabareen fudhatanidhaanii namni lamatu du'e Arsii Nagalleen dabo muraa Arsii jechuu kooti. Karaa Diincii Jalduu Gindabaratti kanas rakkoon akka ture ijoolleen naa bilbilaa turanii ijoolleen baay'ee immoo iddoo baay'eetti rakkataa jirra waan goonu namni jedhanii naa bilbilaa jiru. Mootummaa gagaa tasgabbaa'uu fi sabni nagaatti deebee maal kana taa'a jira malee tokkoffaa mootummaa lola isaan naamne dargaggoo kana fidaa eessa dhaqanii mana barumsaatti galtan malee gara fuulduraatti deebitanii barumsa argattanii. Waan baay'eedha Oromiyaa malatti jeeqamaa jiraa jechuu kooti. Mootummaanis waan ta'een beeku akka sabni tasgabbaa waan barbaadu natti hin fakkaatu si galee amma duubatti deebi'anii warri keessatti qooda fudhatan eenyu fayyadaa ijoollee yoo dhaban immoo mana fidaa ijoolleen keessan eessa dhaqxee waan baay'eedha kan jiraa jiru. Sabnis mirga isaati gaabbiitti fufeera. Dargaggoonis gaabbii ofiitti fufaniiru. Yaa kanaa Oromiyaan akkuma kana dura jechaa turre wataadaraa aggaagii seeraan jira. Federaal poolisii fi aggaagii tooriifaa saraawwitiifaa raayyaa mootummaatu bulchaa jiraa jechuudha. Amma nan beekutti.
Mormiin kun duraan barattootaan ka jalqabame paartiin keessanillee waa'ee kanarratti deddeebisee ibsaa ture. Amma mormiin kun diddaan kun uummata keessa seene jechuudha moo tarkaanfiidhuma mootummaa tammaati jechuu danda'ama?
Lachuudha. Wanti kunis akka durii dargaggoo duwwaa miti. Amma durii dargaggoo. Yee yuunivarsiitii fayyadamu. Yeroo baay'ate warra hulattanii darajaa jedhan kana qophiifaa maal fayyadanii baratanii amma barii daa'ima waggaa shanii jaha torbaatu kana keessa seenee warra isaanii olii hulattanii darajaa baratantu keessa seenee yuunivarsiitii seenee qotee bulaatu seenee daldalaatu seenee hundatu keessa jiraa jechuu kooti. amma karambo wad bukke wadde sakanje nti lolle gade namma gani arfan kana kan ture dabballe no pidio namaje hetu garto kotti bakate isan kamna in kabdani malif kabdu kana gubatamma karasa na me rukuta be sidam duwes jira kara wadde sammo bukke choko amma kale sagal gala da getti lolli ture ilaje choko ti sambo gama
maalinni lolli kun opidion ummata rati namaje se mo
ida ta opidio tu namaje se
ummata geza
ummata ke tana majese kanan chalkabave warikani mo hikamna dane mo sarawiti mo tumara ke sabaw walit dabale kuchutte kanatti rakon bandan kae namne rukutame namne duwe jiraj chukot wadde saddo jiranne magal bambo achchete bukke saje chukot ija gana ga maen se de mo tumang kun hundallo la jira sabana ga jiru walit make na re bu na hidu na mal godu samne simo kanan dellade attabit jolle ko no jolle tere du attabit nagaru do witu no ti nagangira chu barbanna sa jiru ti de me raje chu ko te la akka duri sab ni chal jere ti se daballe ni o pido mal ku ni rade man ji to akka duri de la chu ju ye chu ko ti sab ni sa akka duri miti motu mal chal jere wan ni be ku su mada hidu re bu bra gar be sa je su kana du wala motu man kan be ku sabat ti dakani kana go na kana si go na no ti mo ke sa ni chu nda de jore o pido chu ko ti gar hu ndra tu maal godani sabakana jinde bani sabair mi ta ankana jinde bani akatisan bulani akatan biya bulchi na irani wang na be ku jachu ko
gama pirati namota na annu addar rahimatan irai ro dagenyu irra heddun sani ka tarkan fikana fudata jiru humnota federalat ke suma policy adda ka federalati fi loltota raya biyat kan tarkan fikana fudata jiru da ka jidan fakkenyaf ararge lita ararge ba bakadadda ke set wallagas gama bra ke setti si kana kan imata jiran ammalle umnotu makana kan nanowa kan tarkan fi fudata jiru mo umnonni kun amma de biyaniru
eh la warri kuni warrahu tarkan fi fudata nida abalut kana gode abalut kana gode warra balut kana da idani jalade mani garu jara kana kana garfi sen mo dabballe mo pido jalade dani da chukoti
doctor marara misenso no gana kesani kanaka itana durata party kesani obo bakale garbafa itana barresa daba kesani obo de jene tafafa kasmas hogganonno lanon yero amma qabamani tikani sanjiran kalesa hogganonni kun akamaati sani wajji walargan yemame jira jechudan matin sani dubbatani jiran gama sanan foya inargame jira wayo hogganota daba kesani ode fannon qabataman qabdamal
wanti guddaani aman argamu isaaniiti amma kaleessa dandaddaatti saayinaatu gala saayinaan sun egaa samanaa dhage yoo ta'e jarri jiru jechuudha saayinaan sun immoo deebuu baannaan maal ta'anii jedhee warri maatii naarra turanii gaddaarra turanii egaa qaamaan argamuun isaanii waan tokkodha jechuu kooti karaachitti wanti fooyya'e hin jiru sigalee amma jarri kun seera malee cal jedhamanii goodaadhaa qabamanii maaliif qabsoomuun ka'eedha malee waan jarri kun hidhamanii isa isaan jiran amma dajanee daafaa alaabaa aboo fi kaasetti shantamamoo maal ta'u kan taammanyi bajane mana fuudhanii dhaganii qaban kuni yakka guddaadha sigalee mootummaan tokko yakka akkasii hojjetelee sobaan akkas gochuuni kuni addunyaa keessattis haa ta'u eessatti keessattis kun nawrii guddaadha jarri kun waan akkasii akkasii fa'itti hidhaman malee dhuguma qabsoon Oromoo Boorana hamma Dambidoollootti Hararii hamma Jimmaa Lubbaaboriitti maalitti ka'e kuni dhuguma jarri kun irra deemanii kaasanii dhuguma jarri kun waan kana kan hojjetanii miti sigalee dubbiinsaa dubbiidhumaa kana hoogoone mormituun hin dadhabaa isa laalee immoo warri kan na'eetu galee ciisaa isa jedhamuudhaan malee dhuguma waan kana keessatti qooda fudhatanii qooda fudhachiisanii chochoosanii waan akkasii akkasii gubbaatti waayee akkasilaa jedhamu seerri biyya kanaa nayyamne godhanii miti amma warri achi keessaa namni lama sadiitti warra seera baratanidha dachaa dinqaafaa dura turan lijjii dargaggoo fi dajanee taafaa chukoodha ijaa kana mootummaan isuma sana yoo akkatti isaan ammas godhan hin beeku agarsiisuu malee hidhaan itti fufeera reebichi itti fufeera jijjiirraan guddaa waan jira jedhamu hin jiru.
Gama diplomaasiitiin hoo maaltu mul'ataa jira? Fakkeenyaaf torban dabre keessaa gamtaan Awurooppaa ibsa jabaa baasee jira waa'ee kanaarratti akkasumas immoo qorattoonni mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiru. Biyya sanas gurmuun aangawoota Yuunaayitid Isteetsi dhufee akka daawwatee ture dhaga'amee jira. Walumaa galatti gama siyaasaatiin waan quunnamamtan jira.
Wanti walitti qabatamee lafaa ka'e homtuun jiru nuti akkuma hin dhageenya darbee faranjoonni biyya kana keessa jiranii amma Yuuroppiyaa yuunanii poolitikaa alaafoota isaanii gara 20 gaaf tokko biraanis qabii 10 fuunduramoo akkas biriifingii kenneeraa fi kara lita oromia kana amana kalteti akadebe ni debe ni grupini europea yuneni toko natimani ru wanta kasi kasi ga akaduriyo tontane wari gajito tosani gapino mo kuni akagapi sabato kotti addunya kubat biya kana kesetti lagama jira gajito no chizi gatti barre sajiru kana jiru kara diplomati garu wanti lafa kabate lafa ka injiru irani tifuvera rebiti tifuvera ajjechiyu amade engadda arsina galetti namla madwera kalesa muchani jibatitti duera arjo guddatutti si namdu e kanjeru ditini kaba tifuvera jechu ko diwan motman kun kan dage abe yenne gababane dubbannun kabnu jechu ko
durata kongresa federala oromo dr marara guddina ibsana kintan if guddan singalatom sadda
yani jadana kenne se singalate kotta
sagantaa keenya xumuruu dura matuu ta'uudhaan irra deebi'aa barri 2015 Afrikaa keessaa waggaa dhiittaa mirga namaatti hammaate jechuudhaan gareen mirga namaa falmu Human Rights Watch beeksiseera. Freedom House gabaasaa yaaddoo mirga namaa laalchisee har'a baaseen tooftaa gara jabinaa mootummoonni abbaa irree gargaaramaa jiran haleella shororkeessummaa hammaata adeemeef dinagdeen addunyaa dhabuun walabummaa addunyaa gad akka inni deemuuf sababaa ta'e jedheera. Hogganaan garee mormituu Sudaan kibbaa Riyaak Machaar mormii karoora pirezidaanti Saalvaa Kiir kutaalee biyyaa 28 haaraa hundeessuuf qaban bor mormiidhaan gamtaa Afrikaatti dhiyeessuuf jiru. Gareen finxaaleeyyii Boko Haaraam waggoota lama dura bakka ijoollee durbaa 200 mana barnootaatii ukkaamsanii butan magaalaa Naayijeeriyaa Chibok keessatti of wareegdonni boombii ofitti dhoosaniin yoo xiqqaate namoota 10 galaafatan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kam jaga sebut jurutan turadun view esa gentar fana romoti meserba atau kopi teh invitan meserba alibur akan jaga sa wana fit debina yo saat ikan. Kanetti deebina tam caqasuu jirtan turraadonni VOA sagantaa afaan oromooti yaadxabdannu barreessanuu bilbila horn at voanews.com maqaa iimeelii keenyaa kan ergaa teessan irrannu erguu dandeettanii afaan oromoo at voanews.com ammoo maqaa feesbuukii keenyaati ergaan teessan waan hedduu nu barsiifti waan nu deenallee nu qabsiifti nu qaabachiifti amma sirbaliif deebina gam kennan nagaa keessi nu bula yoo sirbiin kun dhumaateen dubatti qophii sagantaa afaan almaa jalqaba ali.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ነው።
ፍሪደም ሃውስ የሚባለው ነጻ ቡድን የሀገሮችን የዲሞክራሲ የነጻነት ይዞታዎች ገምግሞ በደረጃ ያስቀመጠበትን ያለፈውን የ2015 ዓ.ም የነጻነት ሪፖርት ዛሬ አውጥቷል።
በሲቪልና በፖለቲካ አጠባበቅ ደረጃ ሁኔታው አሳሳቢ የሆነ መሆኑ ሊታመንበትና በመፍትሄ ሀሳቡ ላይ ልንወያይበት ይገባል ብለን ነው የምናምነው።
ሂዩማን ራይትስ ዋች የሚባለው የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ተሟጋች ቡድን የአፍሪካ ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል በቀለን ነው የሰማነው። በአብይ ርዕስ ዘገባለን።
ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ